ane bazanga Yesu yebale nyo
yeah.
Mwagala nyo kuona yanjagala
ane bazanga Yesu
bankubire ngalo
yeah.
Ngoba ngoma mbabulire binene
ane bazanga Yesu
yebale nyo
yeah.
Asana kwagala manyo mukwano
ane bazanga Yesu
yebale nyo
yeah.
Sajja yanza ulangali na zawaja
ane bazanga Yesu
yakubibwe mibu
yeah.
Nene mponyeza wangu kama ya nyamba
ane bazanga Yesu
eyabwa nyebiesi
yeah.
Nani tende wa singata ya nyamba
ane bazanga Yesu
yebale nyo
yeah.
Yandabirire wanga sijula
ane bazanga Yesu
kankumulire chama
yeah.
Mwongira kumpulira nyasanyo
ane bazanga Yesu
na yesitani ya tama
yeah.
Yantama nyo sitani ya tama
yesitani cha mchaya
kankumulire nsomba
yeah.
Leo wopila wanaanavera kunye
yesitani cha mchaya
sitani ya tama
yeah.
Leo kuzikiriza ukuba no kutia
yesitani cha mchaya
asaba sadaka
yeah.
Ezebi sono sako Abana bafe na basadaka sabatanyo na bakuru Ebitundu ebyekyama n'olulimi n'akokojola nga lina ettima Eze ngadde n'akisidenti sikani yasomba n'atukugunya abangi Wuliriza ekirala ajoganya ayina kubitisi Terubale yataba mwetegereza mulabye takuta Teberezaamu enkoko n'olundo omusamize n'alya Sitani ngalumia
yeah.
Embuzi n'olundo omusamize n'alya Esente ezokolawo
yeah.
Nazikusaba omusamize n'alya Ne bagejje embuto
yeah.
Kitawe n'okozimba lwaki tomudduka Nze kyenno kinnumo
yeah.
Abange kinnumo okujula okunzita Lubale mwesonyiwe
yeah.
Ne bw'olikola otya tagenda kukkuta Ekirala yansobera
yeah.
Katereranga kuba talina ntobo Ojjukira n'ejjuuzi
yeah.
Bwe yakuyisa obukunya mu sitenseni ewamwe Muza gw'omulala
yeah.
Lwaki olinda okukuyisa obukunya ate ku mulembe gwaffe guno
yeah.
Sitaani ajoze n'obukere n'awanika bamaama b'eggwanga
yeah.
Abaisawerere ye nga tulabye ebinene mundisha siriti n'emini
yeah.
Abitunda ebyatunzi ye nga tulabye ensonyi waliwo abawala ab'emyusa
yeah.
Abatwala mu nguudo bassebo ne beerenga olumala okwetunda olwo ne balwala sirimu n'aluma sitaani twaleeri twaleeri sirimu w'amasabalungi bwatuuse masajja n'atabula sitaani ngatabula wuliriza eno sitaani ng'aswaza okwata nti omwana eyava mu mpumbu ezo obuse guno obwemu bye bijjudde buli wamu w'oyita n'abayimbi ba leero bayimba bya bukaba ne mmawulire bijjudde abantu batta bannaabwe sitaani yabakozesa munnange mudduke abavubuka ba leero ajozaawo n'okulata n'alata wulira mwajoga abaliisa obuddo ne babanga embuzi enjaga gy'owulira gye bakuweeta olwo ne bavaako waya awo n'abazadde n'obalaba obakeko obwana bwabwe budduka ekibabu wuliriza ensonga olwokole wunjirira sitaani era alumwa jani omukyala gw'omuwasa abaana n'ozaala kajira okwetuga kwonoona ebintu by'abantu enga ya bujjanza akasajja kantama kalowooza nga kalina fyutya ne katamanya nti geye ne geesunga sitaani twaleeri twaleeri nkulaaniza okubanga zaabunda sitaani twaleeri twaleeri enkola zo zonna zirimu embaliga okumanya sitaani yantama tekwola bannamwenenya sigenda muddira nina katonda wange mwagala nnyo okuba nayanjagala kaleeta eryali mukyaya mwagala nnyo ndayidde maama kankubuulira ensonga emunjagaza okukira benjagala oyo sitaani kolaba yamuwangula era n'amufotola era ekinsanyusa waddeko ebanka yesu kamukankana yesu n'amala atuuka sitaani nayimirirangaamalamu omusubi yatuwa n'amaanyi tumeke sitaani tumukaabye ng'obukoko kugambye yesu ne muyita sitaani aterebuka era n'afotoka era nze gw'olaba sitaani sikyamutya obuyinza bwampeebwa amayembe ngagoba esimu n'enjigoba mu linnya lya yesu abakyala n'abaami okkiriza yesu lw'obeera ow'eddembe mu byonna kamba mbuulire okkiriza yesu kale tomeggebwa naawe gy'omusembeze ofuna eddembe ng'eryaffe lye twafuna kare teri ali munemesa ogala nyo kubanga yatasa siya jana njagala nambuda budo kukira banzala muitali adadi mwagala nyo kuba yanzaula muitali amami mwagala nyo kubata sangika muitati mulichange mwagala nyo kubata ange yangako namutuma mwawufu ngeya ufana kubona bendaba namutuma mwesikwa abade mwesigera tanga yangako obugaga obugabo namwako wabwabuwa esanyu nedembe enda dazuonya kazilenga zakula zityawo wanga sobola kuganja mwononya isanza mwiyasula banaganja ta balungi benarinda vye mbeya mfana na wanaba sukurumye mkisa kononya yesi ya bukaba okotari naku ono mkulu kwe ngamba yeje tuwe balamu balamu mbujibu mkaka sabi njogera na mkungu lo msaja mwahuku ebi undu aminika mazika basangula nesanyu nalikuwa loko kalero akusangula mazika wejoge aloko leonya akusa batemu abapina balogo wenda kamba kutire sebe yesu omulunye wa mazima kawe loko kalero yesu omusembeza kumani rentalo kanko mao chemba saba kanamo gede konzo hudembu zilia
Thank you.